Nyesha mahewa nikileta wako wengi lakini sovya sambeta.
It's hot in here, hot in here. Tumeshika Mikey Caribbean.
Brother kamata, sister kata. Kiuno kwa mdundo na hundio mtindo. Sema ni Isa meshika na kutu roga kabisa.
Mahewa, mahewa tunapewa.